bye. Chikuze, shani peleka mbio sana, baka nikashindwa la kufanya, na nishakusamehe sana, because I love you. Maisha ni mwangu, sipendi vya watu, nataka uwe wangu, wapeke yangu sitaki watatu. Sipandishi hisia na vicheche, napandishwa hisia na reggae. Don't call me mikicheche, unga ilibo kituchese. Cool it below, oh my baby.
Tena